Chovu kama njine unisa Wendo oza kubulu njivo mpunikirira We amenya emisinji Eje nyanja emi ufu dadi Echiti wachovu kama Chine unisa Yakuwa oriwa mani Yakuwa oriwa chiti Njiti wacho kama njine unisa Wendoza kubulu njivo mpunikirira Weyamenya emisiji eje nyanja Emi ufu dadi Chiti wacho kama Chine unisa
Ashitarabu siti lao shandus kivalbenus Sutse yaka
Fumitilisa kumbu kwa nobo kutenka nika Nange yali atasa na bigwa tasa Nandibate ludawa otali Wendawa esozi nene unya Nene tegeleze miwomu nene unya Wacho Yendawa Namaso Gange Bine Unisa Waimalu Jawo Kutesa Unyibo Na Chiti Wacho Mukama Nchine Unisa
Chine unisa
wacho kata chine unisa chine unisa.